www.soundnambia.com.
Zachiteza. Ayo Nixi Nilo. Pastor Njinga tuonewe.
Mr. Boy Nixi Nilo.
Yo Damudi. DJ Nduna Mwanope Nope. Shipangari Music.
Why is you believe kuti uliko tabewe kama miwene nikonda. Oh yeah. Why is you believe kuti niwe tabewe kama miwene ni lava. Baby nikonda tabewe oh.
Nikonda tabewe oh.
Nikonda tabewe oh.
Nikonda tabewe.
Zikaleza popeza iwe pachoka kuti akuuza nani amafuna chani awoni masipana chabe pachoka kuti akuuza nani amafuna chani awoni masipana chabe.
I see you believe kuti uliko tabewe kama miwene nikonda. Oh yeah. I see you believe kuti niwe tabewe kama miwene ni lava. Baby nikonda tabewe oh.
Nikonda tabewe oh.
Nikonda tabewe oh.
Nikonda tabewe oh.
Baby uliko weka kuline.
Uliko weka kuline.
Uliko weka kuline oh.
Uliko weka kuline oh.
Nikonda tabewe oh.
Nikonda moga
family. Baby nikonda tabewe oh. Baby nikonda tabewe oh.
Nikonda tabewe oh.
Nikonda tabewe oh.
Nikonda tabewe oh.
Baby uliko weka kuline.
Uliko weka kuline.
Uliko weka kuline oh.
Uliko weka kuline oh.
Nikonda tabewe oh. Baby nikonda tabewe oh.
Pamene pali tamusha satana mafuna malo. Mafuna ononge vika futa matavamo. Tazi onapo, machitika hapo. Manalila hapo, pombela po kamba vanzako. Kapipitamo, tinalila hapo. Tina shoku hapo, novela po kamba vanzako.
Wycliffe Kapema, aka South King. Kwa Rupinda Village. Tauke number one. Haha, Nixi Miro. Yo Tamudi Shipangari. DJ Nduna Mwanope Nope. Pazre Jiga Ton.
Wow. Sorry. High level music. Download music at zenhousenamia.com.